si shaka kufako. Baby go down low, zota hatu molo lo. Mogo cheza ni kiongozi ya kulia mashori, hiya kubugishu fita soda. Nipako fashion soga. Batman jasa sudu koga, ade katukuri ya babloga. Fresh, ejo nari soba, nudu soda. She put me down, kaje nangura kufuga, nikume na mami wanje, ni ya Rwanda mujana kwaje.
Mami say that,
jewe nawe turifaino, nabafia izo vahi mwano, saka kuguma bayo saido.
Baby lala,
Shelly Shelly twende lala, tulata achange tulalala. 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 Ibu o a e, reka tubjina na kadensi yawe. Ibu o a e,
noneno gumana nawe.
Ibu o a e, reka tubjina na kadensi yawe.
Neno gumana nawe.
Bang bang, save it, baby. Ni wau manso. Oh, ni wau ego, girl me na yo. Kuzi no ni, iyo muwa ni tambo kangi nyoni. Aha, njiri soni. Itush money at Chekulia. Dabi kuki yuri maglova. Nera muzunga ni mwera soda. Please no nere truma. Basi mgira yukumunda. Jewe nawe turifaino, nabafye inzuba imwano. Chaka kuguma bayo saido.
Baby lala,
Shelly Shelly twende lala, tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala, tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala, tulata achange tulalala. Shelly Shelly twende lala, tulata achange.
Elite one.
E-O-O-A-E.
Prince,
reka tujina na kadensi yawe. E-O-O-A-E.
Noneno gumana nawe.
Rwanda Burundi eo.
Keys.